cool boy.
Grandmaster Technique 001.
Ano di woro wakinyako. Apala ma watajo wija momo kwa chila kido chelu yoke. Hata wakifunga tupige sherehe. Hata wakifunga tupige sherehe. Hata wakifunga tupige sherehe. Hata wakifunga tupige sherehe. Tupige sherehe. Tupige sherehe. Tupige sherehe. Tupige sherehe. Shuka. Shuka, shuka. Shuka. Shuka, shuka. Panda. 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 Panda.
Aye, aye.
Tupige sherehe. 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 Hata wakifunga. Tupige sherehe. Hata wakifunga. Tupige sherehe. Hata wakifunga. Tupige sherehe. Hata wakifunga. Tupige sherehe. Tupige sherehe.